Ukhwela abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo Rumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe sele Manzamnyama Sounds. Lo mculi udabuka eTsholotsho kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu-ke ixoxa lentungameli Nkomo.
Ngibingelele kubalandeli nakubafowethu nakubangane nakwizihlobo nakubathandi abazomculo nje jikelele umhlaba wonkana nje ukhona ongaka Zimbabwe, Botswana, South Africa, Swaziland, Mozambique naphesheya. Ngiphakamisa isithu sakithi isithu 7 ujokisona isithu ezayo. Ngibonga kisho kakhulu.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami uyatholakala kini. Bengithanda ukuthengisa mina amathupha ezandleni zami. Inamba zami +27 766 977 326. Ngaphinda +27 766 977 326. +27 84 83 91 333. +27 84 83 91 333. Ngitholakala eSouth Africa.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Isicelo enginaso ngingumazolo ngiculela imanzi amnyama loxhaso oluvela kubo. Asiphakamiseni umculo wakithi, siphakamiseni lwethu nyawo.
Ngilethe mbali ukholisile umculo kaChristopher Ncube eleqembu lakhe leManzamnyama Sounds. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPatrick Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.